Radio Veritas. Your Catholic connection.
Tsuseng ke nna somele bo benti morago fela ga ura ene eno wa ya bo somele bo nwe mo go lona letsatsi leno la go mpijeno jana ba ga ntsutlhenga dumelang ya Aforika Borwa yotlhe le fela le lefatshe lotlhe le fela ka kakaretso wa motlase thatwa ga Mokwena o goroga jana mo go lona letsatsi leno la go mpijeno jana a ke bua ka ga thulaganyo ya letsemenye go fitlhela fa lefa ure e tlhebele ga sethomoloko mo e leng gore ra nentse re tsweletse ka kwano wa le gona go ka go chesa monate ka mogore ka kgonang e ka teng re isimolola ka gore what a weekend re bua ka ga tlhatlosetso ya motsadi wa rona kwa le godimong mo tsatsing ke e beng gore mo mafelong ano a beke re di simolole ka the archdiocese ya mono Johannesburg e ne e le gore le bona bomme ba kemolo e senang sekodi ya ga mme Maria ba tshwere night vigile kgotsa yona tebelo e ne e le gore e ne ntse tsweletse ka ntlhang ya fa e le e le gore ke ba bone ka kwa cathedrale gona mono Johannesburg bosigo botlhe le fela ba le mo tebelong ya bo e ne e leng gore mo letsatsing le le latelang e letsatsi la maabane re bua ka ga the archdiocese ya Pretoria mankgakgetha kgotsa Jonathan mo e ne e le gore boididi jwa makatolike a mantsi a farologaneng ba nentse ba le gona ka koa ebile go ne go na le baeng ba e ne e le gore ga se makatoliki fela ba rata go ka bona gore re bua ka eng fa re bua ka ga tlhatlosetso ya motsadi wa rona kwa le godimong tsotlheletse ba ne ba di simolola ka benedictione gobe go tla rosari ya rona mo mekgatlhong a yotlhe le fela a e leng gore jane e setseng tse e farologane mme ebileng go nna fela jalo mo e leng gore wa itse gore ke eng tla bontse re tswelleng se le gona go ka go bolelela gore go ne ntse go diragalang dibeke di ka nna mmalwa tse di fetileng baporista ba rona ba maoblits ba ne ba keteka dingwaga di ka nna kgolo a le mabedi mme ebile le mo go yona le mo go ona ngwaga ona wa ke bua ka kgwedi ya diphalane re keteka dingwaga gape-gape di ka nna kgolo a le mabedi tsa bo baporista ba rona ba ma-stigmatin Oh yeah. A patwa ga tle bibile ro go kukang golagana le Father Patrick Rankeketse mo le khatonga la Father David le Father Richard Ratari ba ile gore ba bololetse ka kwa Zimbabwe gone jana njana fa re bua yana me Father Patrick Rankeketse ke ne le gore re tla ba re buisana le ene re lebile fa re bua ka the stigmatine kgotsa the founder ya mastigmatine re bua ka ga St. Gaspar Betoni re bua ka ga manga nna ntse o se reditseng sone station seno ro go golagana le ene mo nakong e sa fediseng pelo nna ntse o se reditseng o reditse lekgotlakgaso wa la kerekeng katoliki radio veritas ke sone station se o se reditseng ga jaana thato ga Mokwena ke nna yono ke antle ke bone le batho ba le bantsi ke ba raya kereya go monate go nna mo katolike, go monate go nna mo katolike. Wena nantse o reditse o tla utlwa dintlha tsotlhele fela.
The never to be missed golfing experience of a lifetime has arrived. Radio Veritas is hosting its second annual Golf Day on the 4th of October 2016. To make your bookings, contact Mahadi Buthelezi on 011-663-4700 or 083-992-0387.
Blessed are you who stand beside us as we enter new ventures, for our failures will be outweighed by the times we surprise ourselves and you. Blessed are those who forget my disability of the body and see the shape of my soul and strength of my mind. Blessed are those who love me just as I am without wondering what I might have been like. The Muscular Dystrophy Foundation. Your support means hope. You can contact us on www.mdsa.org.za or telephone number 011-472-9703 for further information.
When I grow up, I want to be a doctor because I want to help people.
I'd like to be a firefighter.
I'd like to rescue people and be a good example how to support the community.
What a child becomes is dependent on how they are raised. Abuse, neglect, and abandonment rob a child of their childhood. Joburg Child Welfare is dedicated to providing child protection services to children in the Greater Johannesburg area. They also have child care centers. To lend a helping hand, call 011-298-8500 or email fundraising@jhbchildwelfare.org.za. Joburg Child Welfare, caring for children.
Solofetso ga ke be tlhabisa ditlhong ka gope jaaka o reditse sona station sa batho botlhele fela. Ke atle ke bolele batho ba le bantsi ke bana kere wa itse gore keng go monate go nna mokatoliki. Fa e le gore o mokatoliki wa ne o itse e le gore ke bua kaeng fa ke re go monate go nna mokatoliki. Metsotso e ka nna somele borobedi morago fela ga ura yone eno ya bosomele bongwe, mme ebileng jaaka re setsentse ke go boleletse ke gore kere tsholofetso ga e ke be e tlhabisa ditlhonga. Ga jaana mo mogaleng re na le yo e leng gore o sutetse ka fa thoko o itse dilo tsotlhe le fela. Father Patrick Rakeketsi yo le gore na lene mo mogaleng ga jana e ke le yana superior ya ma stigmatine me le ga jana re na lene mo mogaleng. Father tare go amogela mo Radio Veritas, dumela.
Dumela ra dumela le makatoliki yotlhe a Radio Veritas aba dumela ba botlhe
gone. Father re go biditse jana ka kwano o kile wa nna o mangwe wa o itse tsamaiso jotlhe le fela o kile wa nna o mangwe wa the superiors tsa ma stigmatine. Fa re bua ka stigmatine ebile re lebeletse thata-thata moprista yo e leng gore ke ene the founder, re bua ka San Gaspar Betonia. Go simolotse ko kae go abe go diragalang e teng fela foa, re tlhalosetse tsotlhele fela ka go ka re tlhaba botlhale.
Ke gona ke nnete kopano kana mokgatlho wa dintho tse ditlhano tsa gamorana Jesu, Congregation of the Sacred Stigmata, e simolotse kwa Verona nageng ya Italy ka moprista Gaspar Betoni. A e simolola jalo letsatsi e le la bone kgwedi e le ya ngwanatsele ngwageng ola wa 1816. So 4th November 1816 ke fa Father Gaspar Betoni ka nako ya teng a ne a simolola le banna ba le babedi ba le bararo. A rata gore a thuse baporesita gore ba kokoane mmogo ba thuse baporesita ka thapelo, ba thuse bašwa go ba tlosa mo strateng le go ba bontsha tsela ya Modimo. Mme bogolotse ke nna e ne e le go ba bontsha le setsosa sa rona le thuto. A rata thuto thata gore bana ba tsene dikwele, mme ba seke ba tsena sekolo fela, ba bebe le metshameko, ba kgone go gola mo tumelong ya bona. Ke sone se a neng a se dira. Mme 1816 ka 4th November ke ga a tsena mo tlong. Mme mo tlong ya teng ana tsena mo go yona go ne go na le chapele fa a le kerekenyana e nnyane e neng e reilwe leina go thwe ke Sacred Stigmata. Mme kereke ya teng e ne e le di-stigmata tsa St Francis. E ne e reiletse ka St Francis, mme ene a ba a re mo go batlhanka ba bangwe a re o seke ra nna stigmatin tsa ga St Francis, re nne stigmatin tsa gamorena Jesu, dintho tse ditlhano tsa gamorena Jesu. Mme ke fa a tsaya setshwantsho se segolo a se baya mo chapeleng e le setshwantsho sa sefapano le mo dintho tse tlhano tsa gamorena Jesu mo madi a tswang teng. Mme a simolola jalo mo rapela gore dintho tse di tlhanetsang morena jeso di thuse go godisa batho mo kerekeng.
Re lebele mo e leng gore gone jaanong jaana Mastick Martine ba bantsi kgotsa ga se ba bantsi jaaka e ne e le gore Father David yo e leng gore ke ene e leng gore wane se tsentse a leteletse ko pele gone jaanong jaana o ne ntse a rotloetsa le gona go ka kopa gore batšha jaaka go ntse o tlhalosang gore Father Gaspar ene o ne ntse a rotloetsa batšha go ka tsena ke bua ka ga botshelo bono ba go ka nna moporista wa Mastick Martine. Re ke gopola mafoko a ga Father David a ne a bua gore o rotloetsa batšha ba le bantsi gore batle ba tlo go ka golagana kgotsa gona go ka joina bofada ba rona ba Mastick Martine. Fa re lebelela nomoro ya lona le ba bantsi le ba bannyane le santse ne le tlhoka baporista ba le bantsi ya. Ya ba nna le gore go ya ko pele
mo kerekeng e katolike baperosita ke batlhanka ba Modimo ba rometsweng ke morana Modimo. Ka jalo ga gona nako e re tla re go tletse go nna go ntse go na le tlhaelo, go nna go ntse go na le tlhoko ya gore baperosita ba nne teng. Ga se fela ba dirang ko diphuthego, baperosita le baitlami ke batho ba rapelang mme ba tsamayang ka moano wa motlhomi wa kopano ka sepetlone. Nka rata gore batlhanka ba gagwe ba direle kereke mo tlase ga babishopo mme o ne a dirisa lefoko la Selatini a re in obsequium episcoporum ka Setswana sa rona re tla re mo tsamaisong le mo tlase ga tsamaiso ya mobishopo. Jaanong ke ka jalo o bonang Mastick Martine a direla jalo kereke go latela gore mobishopo mongwe le mongwe o tlhoka eng mo re bidiwang teng re aya. Ka jalo gone jaanong morago ga dingwaga di le 200 tseo re di phetseng re le Mastick Martine ke gona ko re phelang teng ko lefatsheng la Italy mme ga se gone fela go ya ko America, go ya ko Brazil, go ya ko Thailand, go ya ko Philippines, go ya ko Ivory Coast, go ya ko Tanzania, go ya ko Indonesia, go ya Bolivia, go ya Peru, go ya Chile, re phetse fa gotlhe fa mme re ntse re dira ka tlasa moano le mongwe fela wa Gaspar Bethoni go direla re le baitlami kereke ya Modimo mme bašwa ga re na nako eo rereng ba seke ba tsena bašwa ba tshwanetse ba tsena nako tsotlhe ba nne ba ntse ba le teng ba dumele go utlwa dipitso tsa bona mme mo ashdaseng ya Pretoria re rotloetsa bašwa yalo mo diphuthegong gore ba nne ba boga ditiro tse Mastick Martine a di dirang mme ba bone go rama ka setswele pele go dira jalo le bona.
Okay, ke metsotso e ka nnang some a mabedi le boraro morago fela ga ura yone eno ya bosome le bongwe ke go boneletse ka gona kare re buisana le Father mongwe o e leng gore ke kwa mo wa baporisa ba ba tonna ke bua ka ga Father Patrick Rakeketse. Father Mastick Martine jaaka le le Mastick Martine jaana le keteka ke e lebelele gore mo the archdiocese ya mono Johannesburg bofatha ba maobelitse ba ne ba keteka dingwaga di ka nna kgolo a le mabedi 200 years ka kwa Pietermaritzburg gone jaanong jaana ke bofatha ba Mastick Martine ba e leng gore le bona ba keteka dingwaga di ka nna kgolo a le mabedi 200 years le bona go diragalang teng fela foo le gore dintlha tsotlhe le fela re beele tsona mo tafoleng jaaka re bareetsi ba le bantsi ba reditse gone jaanong jaana ka dingwaga di ka nna kgolo a le mabedi go go diragalang mo go lona letsatsi leo.
Re ke tla ke bua kgang e kgolo e batho ba bantsi ka motlhomongwe ba sa e tlhokomeleng ba maketseng ga ba utlwa gotlhe jaanong Mastick Martine a tswa kae le bona re ne re keteka maoblate mme o tla gakologela gore kopano ya ga oblata le yone e simolotse kwa fora ka dingwaga tse tshwanang 1816 go na le kgangkgolo e e leng ke histori e bontsi bo sa itseng gore mobishopo ya simolotseng maoblata Eugene de Mazinot fa a ne a fiwa tlotla ke mopapa ka ngwaga wa teng mopapa a tlotla mobishopo Mazinot ka tiro ya neng a e dira ya go gasanya molaetsa o a efangele dinageng tse di dintsi o ile a fana ka tlotla eo mo fora a efa mobishopo Eugene de Mazinot mme ka nako e tshwanang a ba fa ko Italy a efa St Gaspar Bethoni a mo fa yona le ena a re ke mokganka mo tirong ya go gasa molaetsa wa efangele ka jalo batho ba babedi ba ka ngwaga o tshwanang Mazinot le Gaspar Bethoni ba ile ba fiwa tlotla ke mopapa ka nako ya teng gore ba dirile tiro go tlala seatla go gasa molaetsa mme o ka re jalo re mawelana le maoblate fela e nile fela gore Maoblake a ile atla mo Afrika Borwa pele ga Mastigmatine. Rona na le dingwagaro le Mastigmatine tse di masome a matlhano le botlhano fela re fitlhile, mme Maoblake yona dingwaga tse di dintsi tse tsa legolo ba setse ba fitlhile kwano. Fela ge se segolo ke goreng tsalo yona ke ya ngwaga o le mongwe ke ya 1816 re tsetse jalo re le Mastigmatine mmogo le Maoblake, mme bona bofata ba Maoblake le bofata ba Mastigmatine ba itseganye mo historing ya bona. Ka nngwe go tapotso gore go tlo diragala eng, dintlhagolo di ntse di tlo tswela pele di itlha, mme letsatsi legolo le tle go dirala tiro e ya go keteka ke letsatsi la di-2 October mo Makau motsemogolo mo Mastigmatine a fitlhetseng teng mo e leng tsona legae legolo la rona, mme re tle go dira tiro e gona koo. Mme dintlhagolo di tlameditswe ka mookamedi wa Mastigmatine Father David Kaliosi fa a ntse a dira tiro e ntseng jalo go fa batho melaetsa yotlhe e feletseng.
Fa re tla netefatsa ka kwano, nna ebileng ke le gona ka kwano ke tla netefatsa gore tiro eno wa itse gore keng ke a etletsa kgotsa ka e promota ka mokgwa e leng gore re tshwana ke gore re promote ka teng jaaka re le lekgotla kgaso la kereke e katolike. Ebile re rata go ka leletsa masego a seng kana ka sepe ra go netefaletsa gore ya ga ke dumele gore tla ba ile the Archdiocese ya Pretoria fela, ke dumela gore le ba ba leng mono Johannesburg le bona ba tle ba rata go ka bona se se tla bong se diragala gona ka kwa Makau.
Re ka leboga makeresete fa ba ka tshegetsa baitlami botlhe e se Mastigmatine fela, mme re rotloetse ba bantsi gore dikopano tse tlileng kgale mo nageng ya rona di tswele pele ka mokgwa ntseng jalo, mme re ka leboga tshegetso e kgolo, mme re rotloetse ba bantsi go tsena le go arabela dipitso tsa bona. Mme ga se rona fela, mo ngwageng o gape le kopano ya Dominican le yona e ne kete ka dingwaga tse di dintsintsi tse 800, mme ka jalo wa bona gore kereke ntse e gola, mme re kopa gore bakeresete ba nne ba re tshegetse jalo ka dithapelo, mme le lona Radio Veritas le tsweleletse pele tiro ya lona go gasa molaetsa. Ke a leboga.
Fa ba re lebogetse nako ya gago ebile re itumetse thata, re tla netefatsa seo re sa diragala. Gone yo ke Father Patrick Rakeketsi yone le gore re ne ntse re buisana le ene re lebile letsatsi le e leng gore e tla bo ile letsatsi la boitumelong, ke bua ka ga diphalane. Kgwedi ya diphalane ba gaetsong ke kgwedi ya October, e tla ba e tlhola malatsi a le mabedi ke teng fela fo mo e leng gore ya go tla bo go ketekwa monate o seng kana ka sepe wa baporista ba rona ba Mastigmatines ba e leng gore ba tla bontse ba tsweletse. Le nna ke tla netefatsa gore ke go neela dintlha tsotlhe le fela jaaka re le lekgotlakgaso la kereke e katolike le bona ba tla bantse ba le teng go ka go neela dintlha tsotlhe le fela. Nna ntse o se reditse sona seteišene seno, ke sona seteišene sa batho botlhe le fela. Re di felegetsa ka mokgontseng jang jaaka re le makatoliki a farologaneng ka sona sekatoliki. Ebile bana setsentse ba le teng gona ka kwa Lesotho bo Father ba Mastigmatine, re na le madiocesane, re na le madominicane, re na le maoblats mo itsurekeng go monate go nna mokatoliki bathong ke a go bolella.
Jerusalem, 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 Yeah.
ke ngwe ya dipina tse leng gore batho ba le bantsi o ka tsole mo katoliki o ka tso so mo katoliki batho ba le bantsi ba ne se sentse ya ba rata thata thata pina eno wa ya joyous celebration modimo 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 wa re sheba o re ditse le go tla khasolang kereke e katoliki radio veritas ke sona station so se re ditse ga jana ba ga tsonga wa itsurikeng mafelo ano a beke re ne re bua motho yo mme Maria wa itsurikeng ke lebeletse le melensa ya Facebook e leng gore ya ne se sentse tsweletse mo e leng gore ya go tlhagisiwa thata thata mo e leng gore bomme le borre ba leng gore ba ne se sentse ba le mo mokgatlhong ono wa kemolo e senang sekodi ya ga mme Maria wa itsurikeng ba ne se sentse ba itumetse thata thata jaaka ne e le gore ya re ne ntse re itemogela ke bua ka ga tlhatloso wa ya ga motsadi wa rona gona kwa le godimong mo tsatsing a mo na mafelo ano a beke ebileng gape gape le gona go ka etelwa pele ke baprista ba rona kgotsa bona babishop ba rona jaaka re lebile benedictine ka mokgwa neng gore le yona e ne ntse e tsweletse ka teng ke sone sekatoliki ba gaetsonga ke ka mokgwa e leng gore ra ne se sentse re tsamaisa tiro ya rona jaaka re le makatoliki a a farologaneng o reditse lekgotlakgangsolang kereke e katoliki radio veritas ke sone station so se reditseng ga jaana mo tsatsing la gompieno yana ke bue ka ga phatwe a tlhola manatsi a le soma mabedi le bobedi mebile re itumela letsatsi leng gamang ke bua ka ga Queenship of the Virgin Mary. Queenship of the Virgin Mary. Motsatsi le ka maso e tla ba ile letsatsi la Rose of Lima. Jaaka re lebile calendar ya rona jaaka re le makatoliki go ya ka tsamaiso ya rona. Re na re ka mokgwa e leng gore ra ntse re tsamaisang dilo tsa rona ka teng makatoliki a a farologaneng. Gape gape motho wetso tlhe go legana le rona ka go ka etela tsebe ya rona ya Facebook mo go Radio Veritas South Africa. Tenfila 4 ke gona mo ileng gore o tla kgona go ka re bolelela se leng gore sa nentse se le mo mafatlheng a gago wa gape gape romela le di-tweets tsa gago wa re Twitter at Radio Veritas SA le Tenfila 4 ke gona mo ileng gore o tla kgona go ka re bolelela se e leng gore sa nentse se le mo mafatlheng a gago wa romela le fax mo go 011-452-7625 email yona ke info@radioveritas.co.za le gona go ka romela molaetsa khutswe mo simolola ka lefoko very veri mo nomorong eno ya mogala ke 41809 ebile SMS o etla go tsena fela ranta le disente di ka nna soma matlhano 150 metsotso e ka nna some le bosupa pele ga ura e le ya bokaya ya bosome le bobedi sethobaloko ka yone nako ngwe ke teng fela fa mo e leng gore ya ba tla bo setsentse ba le teng gona ka kwana go ka tsamaela megala yotlhe le fela ya gago ke bua ka ga your prayer intentions tsotlhe le fela tse e leng gore o rata go ka di ba mo a letareng kgotsa on your to put them on your altar you may call you may give us a call on 011-452-7115 immediately after 12 o'clock ka ntlha ya fa e le gore ka soma mararo metsotso morago ga ura ya bosome le bobedi 12:30 ke teng fela fa mo e leng gore o tle go ka amogelang setlhabelo sa mmisa o tle go ka amogelang setlhabelo sa mmisa le moporista o tla ba setsentse a le teng gona ka kwano o reditse lekgotlakgaso la kereke katoliki radio veritas ke sona station so se reditseng ga jaana thatwa ga mokwena ke nna yono
In-depth analysis on the day's news, whether in the church or the secular world, tune in to Changing Gear with Father Brian on Wednesdays from 4 p.m. to 5:30 p.m. each week. Radio Veritas, good news for a change.
If we love God, if we honor God, and also at the same time if we believe in God, we will go to Him for forgiveness. We'll come to Him for forgiveness, as the Holy Father puts it.
Join me, Father Thabo Motsepe, on Changing Gear every Tuesday, 4 to 5 here on Radio Veritas, as we look and share together on matters of faith, social, political, and spiritual. These issues are very closer to our hearts, to look into them as a church and also individuals, sharing as you'll be also giving us call on our program on Changing Gear every Tuesday here on Radio Veritas 576, the good news for a change.
Mm-hmm. I'm Father Chris Townsend.
I'm Sister Patricia Finn.
Join us every Tuesday morning from 10 to 11 on Radio Veritas as we teach Catholic, our program for catechists and parents.
Ke yone kgwedi e leng gore re santse ne ntse re keteka, re santse ne re keteka yone kgwedi eno wa. Kgwedi e leng gore re santse ne re tlotlomatsa motsadi wa rona kgotsa re santse ne re tlotlomatsa motho yo mme, re santse ne re tlotlomatsa botlhele fela ba e leng gore ba ne setse ntse ba tsweletse le gona go ka e tshwara ka fa bogaleng, ke bua ka thipa ebile o itse gore keng batle ba bui ba re le gentse re e tshwara ka fa bogaleng ka fa ya sega yona thipe. Fela tla re bueng re le batho ba borre gore ba mme bommetlheng re appreciata thata-thata le gona go ka leboga le gona go ka itumela matsapa a otlhele fela a e leng gore lane le a tsela borre le bana botlhele fela ka mokgwa o modimo a le dirileng gore letletle le kgone go ka itshoka ka teng. Bommetlhe ra leboga ra leboga ra leboga. Ke go boneletse ka gore ka re ka soma mararo metsotso marago fela ga ura ya bosome le bobedi o tla bomogela setlhabelo sa mmisa se tsentse a gorogile ka kwano, ke bua ka ga Father Ben se tsentse a le teng gona ka kwano wa thato ga mokwena ke nna yona wa ke a tle ke o bonele ke o raya kere mmino wa maemo a kwa godimo rane se tsentse re o tshotse ka kwano e le gona go ka go jesa monate le gona go ka go itumedisa bommetlheng ra leboga.
The ears that hear and know the truth.
Yes, I remember what my father said.
Cause you never,
hey, hey. Let me say something right here. Look deep in your heart, for you are a mother of generations to come. So you can be remembered and never wonder when your name is not called from the register of the masters. Yes, you are a master.
Your body shaking with this
tsu re le bogetse tsotlhe le fela e bileng ke lekile le gona go santse ne bile ke leka go ka ikuela mo go wena ke gore ke re tlhe buisana le rona ka sengwe le sengwe se leng gore sa nentse se le mo mafatlheng a gago wa ka go ka etela tsebe ya rona ya Facebook mo go Radio Veritas South Africa teng fela fo o tla re bolelela se leng gore ya sanetse se le mo mafatlheng a gago wa gape gape le email mo go info@radioveritas.co.za re di bateng fela fa a re boe gape re kopana mo tsatsing la ka moso o itlhokomele thata thata ebile se lebale go ka romela ke ra gore go ka re tshwara ka mogala mo go 011 452 7115 morago fela ga ke tla ba ketsa ka kwana your prayer intentions everything to the altar. O ka nna re tshwara ka mogala 011 452 7115 re boe gape re kopana mo nakong e tlake. Bye bye.
Radio Veritas.
This podcast was first broadcast on Radio Veritas 576 AM, the good news for a change. For more information on programs broadcast on the station, please visit www.radioveritas.co.za or call 011 663 4700.